mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose mutwumva kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbaye ikaze rero mu kiganiro muri isanga nshuti mukunda radio ijwi rya Amerika. Nk'uko bisanzwe buri wa gatandatu muri aya masaha tubaha umwanya mugasangiza n'abakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu. Abatari mwaduha telefone rero mwaziduha kuri Facebook cyangwa se mukatubipa kuri WhatsApp. Nomero yacu ni akamenyetso ko guteranya 1 2 4 1 9 3 1. Mutubwire rero icyo mutekereza ku biganiro byahise ku makuru y'iwanyu aho ngaho. Mwibutsa kandi ko mudukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Mushobora kandi no kutwandikira kuri adresse yacu ya email, ni radioyacu@gmail.com. Ibyo ni mu ijambo rimwe, radioyacu@gmail.com. aho rero niho mwatugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo, ibyo mushima ndetse n'ibyo mugaya kugira ngo turusheho kubanogera. Ubu rero ni cya kiganiro muri isanga cyo kwa gatandatu aho duha ijambo buri wese wifuza kudusangiza amakuru. Noneho tuhere ku karirimbo nk'uko tumaze kubibamenyereza, inuma ya Kizito Mihigo.
Okay.
Ndirimbo inuma Kizito Mihigo ati inuma iyo numa niyo dukeneye mu kirere cy'u Rwanda ariko ntekereza ko ikenewe no mu bindi birere byo ku isi hose. Nshuti rero mwumva Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga ni ikiganiro kibaha ijambo. Uyu munsi muratubwira ku makuru y'iwanyu. Nagira ngo mpere kuri Thomas. Turi kumwe? Wiriwe neza urahagana hehe?
Bujumbura mu Burundi.
Ni mwiriwe muti Bujumbura?
Bujumbura nta mahoro, hameze neza, kabura.
Wakongera ijwi?
Ni Bujumbura nta mahoro, kwa kabura.
Ahubwo imvura igomba kuba irimo gutuma telefoni yawe itumvikana neza. Numvise ko mwiriwe neza amahoro ni byiza ko na kavura bimeze gute rero ka ni kenshi ko numva isa nkaho igiye kugutenguha kugerekeranye no murongo wa telefone
ya rahise ego
nicyo watubwira se amakuru watugezaho mu ngo ko birimo kukugora waguma ahantu hamwe tukugira ngo tubashe kukumva
yego bako bona akaba kuri ibyo yategekaba ya ko
yewe telefone yawe iravuga nabi. Numvise uvuga ngo inama y'abakuru bihugu ariko ntabwo ndimo gusobanukirwa neza ibyo urimo kuvuga. Niri iheruka Arusha muri Tanzania?
Ego iheruka kuba yarusha muri Tanzania.
Yego.
Nashima kubona yarabaye mugenzi. Byaratunezereye kore. Navuga. Tubabaje kuko umusa isani.
Bashiki ntabwo tukumva nta. Reka twongere tuguhamagare mu kanya nugera ahantu hameze neza. Hanyuma tube twakiriye Joseph. Joseph.
Ego muraho.
Muraho neza, wari uducitse?
Ndacitse.
Amatelefone ndumva atangiye nabi.
Netiwaka mu Rwanda ho ni ikibazo.
Ndumva ko n'uwo twavuganaga mu Burundi nawe arimo kuvuga bigacika, ukumva ijambo rimwe irindi rikagenda. Nuko, wowe uri hehe?
Ni Kigali.
Ye. Nuko mwiriwe mute mwebwe.
Twiriwe neza.
Nuko. Nicyo wadutangariza se?
Bo. Mbabanza gusuhuza abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane.
Ndasuhuza n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika muri rusange. Mwongera gusuhuza na Miss wa Cogebanque.
Ni uwo ni nde?
Ni Megani.
Ni Miss wa Cogebanque se cyangwa ni Miss Rwanda?
Oya, Miss Rwanda ni Josiane. Miss w'Abanyarwanda Josiane niwe ndamusuhuje.
Ariko urabicuriza ahari. Niko, Miss Rwanda ni nde? Irushanwa ryarabaye Miss Rwanda ni Megani.
Ni Megani ariko?
Yego.
Ndivuze ndishaka kubera ko uwatowe n'Abanyarwanda ari Josiane. Benshi nyine.
Yego, Miss w'Abanyarwanda hanyuma na Miss Rwanda. Ntabwo ari Miss Cogebanque. Bumvikane neza. Tutagira n'uwo tuyobya udukurikiye ari mu Burundi cyangwa ahandi. Nuko ubikoze ubishaka. Kubera iki rero?
Dushaka kubera ko. Niwe twatoye nyine kandi Rwanda nyamwinshi. Rwaramutoye cyane ko nyine mwabonye ko ari naryo kamba yegukanye. Rero ya nyine gusa twaramwishimiye nawe.
Ariko reka ngo ukosoreho gato iryo jambo ariko ubanza Rwanda nyamwinshi ridakunze gukoreshwa wavuga hari abantu benshi.
Abantu benshi. Rero gusa bari abantu nyine ndo n'abashimira bitwaye neza. Kandi mu by'ukuri barabikoreye pe. Ariko gusa hagaragayemo amakosa wenda niba banyumva bazagerageza ubutaha bakabikosora. Mu minsi ishize nayo nkuru yari hano mu Rwanda ngira ngo natangariza abari kutwumva.
Utwo dukosa hari tumwe bagiye bavuga.
Ngewe ikosa mbona rya mbere hari ugufata abantu bakabajyana muri putukapu. Noneho babagezeyo bakababwira ati bakatoranya bazajya bataha. Bagafata nk'abana bakababwira ati muhambire imyenda yanyu mu bikapu bakagenda. Bagerayo ubwo ngubwo akavamo umwe akaba ari gutaha igicuku cyose.
Icyo barakivuze hari abagaye ko abana batahaga nijoro kandi boherejwe n'ababyeyi amanywava.
Rwose yayo ntabwo ari byo ahubwo Fazari niba ari batanu bavamo bagakuriramo rimwe ku buryo umwana ataha adafite ubwoba n'amarira kuburyo yanavuga ati ntabwo nagiye njyenyine haje n'abandi nyine
ku buryo bashyigikirana wowe ku bwawe aho kugira ngo hagende hataha umwe umwe abo batanu niba bagomba kuvamo uvuyemo uyu munsi yahaguma akagumana n'abandi bakamuhoza amarira uvuyemo ku munsi wa kabiri kugeza iyo minsi itanu ishize bose bakagendera rimwe
bakagendera rimwe cyangwa se bashaka bakanabahahera rimwe ibizamini kuko biriya bintu ntabwo ari byiza. Ikindi nanone kuri ibi bijyanye no kubaza mu Cyongereza ntabwo biriya bintu ari byo dore ko n'abababazaga nabo ubwabo ubona ko Icyongereza cyabo ntabwo ari orijinali.
Agisazira atandukanye n'ubundi niyo umuntu avuga uko umwe avuga sekunda avuga hari n'igihe amagambo ashobora kutumvikana neza
kubera ko ababazaga nabo bumva ko Icyongereza batakizi neza. Noneho icyo nashaka kuvuga numva nka kuri aba bafata bakajyana muri putukapu numva bajya babajyana noneho bakazabageza kuri finali
bose
bazi ko abo bajyanye bazi ururimi noneho bagerayo buri muntu agahabwa uburenganzira bwo gusobanura mu rurimi ashaka. Kubera ko ejo nibyo Miss Rwanda zatorwa ajya i Burayi bizasaba ko agomba kuba azi Icyongereza. Rero bajya bajyana muri finali babanje kumenya ko bose bazi ururimi noneho bagerayo buri muntu akihitiramo ururimi ashaka batagombye guhatwa ngo uravuga muri uru nguru.
Ariko hari abavuga ko umuntu ashobora no kubona n'umwe interprete umusemuzi icyo gihe yakenera kujya mu mahanga.
Nabyo birashoboka ariko nyine wenda bibaye ngombwa ko wenda urwo rurimi rwenda rwakenerwa buriya bajya bajya kuri finali babanje kubitunganya ku buryo hatabonekamo imbogamizi. Nk'urugero bariya abana babazozwaga abantu barakoze cyane barakoze ariko nka Josiane wenda mushimira ko buri icyongereza cyo muri groupe scolaire Rwengera kizana kugihanganisha n'icy'abana bize mu bigo bikomeye cyane byahangaha biba bihenze
ni Rwengera ahubwo numvaga yaravuze mu Ruhango niba narakurikiye neza si
n'ibyo bigo byaciye mu giturage Cyongereza cyaho nyine twese tuba tukizi n'icyo muri sikorere rero uriya mwana mu by'ukuri yarakoze cyane kuko birakuza guhangana n'abana bize muri aya mashuri akomeye cyane abazi ururimi kurenza n'ikinyarwanda bavukiyemo rw'icyongereza
uravuga rero uti nibajya muri bootcamp bagombye kuba bafite bazi ururimi ubwo ni ukuvuga ko wowe muri kriteri zo ku za Miss Rwanda noneho wakongeramo n'icyongereza ko umuntu abakizi kuko nibaramuka baramutabishyizemo ndibwira ko hari abahita baviramo muri etape zo hasi batari banagera no guhabwa ayo mahirwe yo kujya muri bootcamp baramutse bashyizemo n'icyongereza ko kigomba
kuba bacyongeramo batacyongeramo icyangombwa ni uko umuntu bajya kuri finali akabazwa mu rurimi yisanzuyemo
Ese kuki bitaba ikinyarwanda ko ari Miss Rwanda bikaba ari ururimi akaba ari ikinyarwanda kuki bitaba ikinyarwanda
n'ubundi natwe icyifuzo cyacu nk'abanyarwanda bibaye byiza ubundi ikinyarwanda ni nacyo cyakoreshwa hariya ariko wenda kubera ko wenda baba bavuga bati umwana azajya hanze mu bihugu n'iki wenda ngo byaba byiza nicyo cyongereza akaba kizi ariko icyangombwa ni uko bababaza mu kinyarwanda gusa icyo twanga ni ukubahatiriza kuvuga mu ndimi nabo ubwabo batazi nicyo twanga nta kindi
icyo kinyarwanda kizi neza se ko bijyana n'umuco akizi neza ntabwo kandi aba yarize mu byo mu bisabwa agomba kuba yarize ntashobora guhabwa amahugurwa umushyize mu yindi bootcamp y'icyongereza ntabwo yavamo akizi neza ku buryo ashobora kwirwanaho yaramutse yatsinze
gusa twebwe icyo tuba icyo tuda icyo njye nanjye numva nashaka cyangwa se gitambereye cyiza ni ukubwira umuntu ngo vuga mu rurimi nashaka kandi cya mbere hariya baba bari imbere y'abantu benshi cyane nibyo
nabyo bishobora gutera umuntu ubwoba bigatuma n'ibitekerezo bitajya
hanze rero numva niba ari icyongereza wajya muri ariya muri iriya myiherero ibyo babarizayo babibarizayo mbese bakavayo bazi umuntu uko ateye uko avuga uko akora
ntibijye bikorerwa ku mugaragaro bikakorerwa muri bootcamp
nyine bakajya bajya muri bootcamp bavuye mu myiherero nako bakajya muri bootcamp bakamenya niba abantu aba abana bajyanye bazi irwongereza mbese indimi bazizakenerwa kuri finali nicyo ngenyine noneho bagera kuri finali umuntu akavuga mu rurimi yumva yisanzuyemo kandi azi ngenyine nicyo cyifuzo cyane
ni icyifuzo cyawe rwose ubwo twizere ko abakurikiye iki kiganiro bumvise ibyifuzo byawe ndetse bakaba banabisuzuma kuko niho bitangirira kugira ngo umuntu amenye uko akosora ibintu uko abishyira mu murongo uboneye ku buryo bishobora uko bitekereza ashobora ko hari n'abandi nabo babibona ukundi ndagushimiye cyane
kubera ko nabari abantu bajyagiye ngo muzi kuri barakoze ariko bakwiye kongeramo utunyine utwo tuntu akanjya kunyuzwa tuntu kugira ngo ubutaha bizagende neza abantu batazongera kubikemanga kuko kuri finali mu bigaragara wenda tujya ku kabazo k'icyongereza ibindi byagenze neza pe kandi mbonera no gushimira abanyarwanda andi makuru avugwa ahangaha nka perezida wacu yabaye umuyobozi wa ESE mu by'ukuri nabyo urumva ni ibintu twishimiye
yego
ko nko mu mwaka ushize yari perezida wa wenda reka mbyite wa leta zunze ubumwe za afurika nibyo rwose
yego
kuko buri ibihugu birenze ibindi duturanye byo burasirazuba urumva ni byinshi
ariko ntabwo ari ibya afurika byose urumva ni bikeye
ni bike ariko urumva ko biri ni byinshi cyane nane hore urumva n'uyu mwanya ngende ubonye mukanya kuri Facebook ebana ni ibintu twishimiye rwose Imana igumye imufashe kandi mukomeze tumuri inyuma kabisa natwe nk'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kandi umusaruro atanga bagenda bawubona
ni ukumufasha rwose
ni ukumufasha rwose natwe nk'abanyarwanda tukamushyigikira kuko buriya rwose perezida wacu turamukunda cyane ikindi navuga
muri makeya kugira ngo duhe ijambo ukurikiyeho arategereje
muri makeya navuga mu Rwanda ariko nk'abayobozi wenda babaye batwumva ikibazo cyo gusorera ubutaka kabisa ntabwo kitanyuze buriya bareba ukuntu bazakigaho
ntabwo barimo kukiga se kuntu mva cyabyuki izo mpaka zavutse ntibaratangira kukiga
aba deruka kubyumva ariko baragusorera ubutaka ukagereka no gusorera ibyo uhingaho ntabwo biraba ari byiza biraba ahubwo bahitamo kimwe njye nicyo cyifuzo cyanjye ni byinshi ariko
gusa ni ukujya mwibuka kubigeza ku bayobozi babahagarariye ni ukujya mwibuka kubigeza ku bayobozi kugira ngo babishakire umuti
kugira ngo bigende nk'uko tubishaka ahubwo noneho barabyongera tubenda nk'abasoraga 5 tuzabigira 50 kandi wumve ko ibyo ntabwo bikorwa tunabizi ariko tugenda gutyo bita ku maradiyo kandi ngo intumwa za rubanda rero intumwa ya rubanda numva bakora ibyago tumwe pano ibyo wibwirije
ni ukuzegera rero mwazitoye mujye muzegera mu nyinzizo ntumwa zanyu muzibwire ndagushimiye cyane Joseph
sasa Imana wawe umugisha
ye nawe ukomeze kugira weekend nziza twakira Alexi mwiriwe neza tubabarire twagutindiyeho gatoya Joseph yari afite ibintu byinshi yifuza gusangiza bakunze ibijwi rya Amerika bite wowe
ni byiza cyane ni byiza
uri hese
ndi mu karere ka Rusizi
nuko mwiriwe mute
natwiriwe neza ibintu n'umutekano
nuko nuko iki ushaka gusangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika
nanjye tujya kure byuriya yavugaga kuri Miss Rwanda abajyana ivugiro ntabwo ari Miss y'Ubwongereza kiriya cyogeza rwose bashatse igihe urumva yagiye ikinyarwanda uko cyari cyo cyiza kwenda kuko n'abakurikira intuza nyirizina bakurikira ikinyarwanda
kinyarwanda uko ari cyo cyiza kubera ko ari urwo rurimi rwawe
nirwo rurimi
kandi n'uw'icyongereza nawe aravuga ati nirwo rurimi rwiza
n'abikurikira ari ubona ko abenshi ni abanyarwanda ntabwo bari kubimurika ngira bamurikira abongereza
ariko ni byiza nabo babimenye
eh
ni byiza nabo babimenye se bakamenya ibibero iwanyu
bo ntabwo babimenya niba ukora mu kinyarwanda rwo babimenya nk'uko bakoresha icyongereza nako tugakimenya ego
bazirwareze babimenye bamenye ibyo mwavuze
nabo bashobora kuba babimenya nkuko nako tugerageza tukamenya amakuru yabo bakoresheje icyongereza bakabimenya nkuko nako tubimenye nabo bamenya ikinyarwanda kuko nyine numva ari nk'ubumwe mbona ari ubwa bukoroni n'ubundi tuba tugikoronejwe niko mbibona ariko mbifata niko mbyumva
ukumva hakoreshwa ikinyarwanda cyangwa ukumva cyaza ku mwanya wa kabiri
nk'uko cyane niko mbyumva yego
urabona ku bwawe hari abo byabangamiye
abenshi birabangamye cyane urabona ko ntacyo gihe najyaga kuvuga ukabona ko hari abo byamugoraga
ushobora kumva kutumva ikibazo ushobora kugisobanura gutanga igisubizo ntugisobanure neza kubera ko ururimi utarwumva neza
cyangwa se ugasubiza ibyo batakubajije bitewe n'uko bakubajije ururimi utumva
ni icyo kibazo cyerekeranye na kugitekereza kuri Miss Rwanda bashaka gutanga guha abakunzi b'ijwi rya Amerika
ndashaka guhitanga aho ngaho ndashaka kuvuga n'ibindi nka bibiri aho ngaho gusuhuza
unyarutse ariko rero kuko hari abategereza yego
murampa nk'iminota nk'ibiri ndandisoje
ibiri yose
ndaje mu mezi umwe
ngaho gerageza turebe
ndashaka gusuhuza Alex Ruganzu y'i Kigali
kudakomeza
Alex y'i Kigali Shadrack y'i Kigali n'abanyeshuri bose twiganye groupe scolaire so bigutse
barakuzi bose bazi ko ari inde
ani ari gisa umugisha
eh nuko
eh
mhm
eh sari umurakoze
urakoze cyane tukifuje weekend nziza
yego namwe
eh twakire Nestor Nestor wiri namahoro
yego
urahagana hehe
ndi mu ntara ya Kigoma
Kigoma muri Tanzania
yego cyane
nuko wa telefone yawe nawe yari ducitse
naam
telefone yawe nayo yari yacitse nyarutsa wowe nawe uduha makuru yaho ngaho cyangwa icyo wifuzaga gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika
yego cyane aho nsanzwe mperereye ndi mu ikambi y'impunzi y'abitanga Mutenderi ku makuru ya hano kuri ndabona nta byishino havuga ko keretse yuko gusa hari nk'ibintu byagiye birahava bivugwa nk'ibihuha
nibiki
urumva ngo hari impuzu zo bazinjiye ngaha mu makambi n'ahandi
hashize yarabishyuje
kubira alo
yego hashize nayo yarabishyuje mwebwe namwe mwe muhari mwabibonye gute
twebwe mu by'ukuri tugiye kuraba nk'impuzu zo bazatanzwe nk'ubwa mbere mu ijambo ryavuzwe n'umushikiranganyi hagati mu gihugu ngaha muri Tanzania hamwe aho yagira akavuga ngo yuko ngo izo mpuzu zazamaze gutangura gutangwa oya ibyo twasigaye byo kuko tugiye kuraba nk'impuzu twaronka twe turi impunzi mu zindi nta wakwigeze tuzibona muri make nta n'umunsi n'umwe gusa naranezerewe n'inyishu hasi yatanze kuba kivuga yuko izo mpuzu zitari zatangwa mu makambi zo byaragaragara yuko na makambi kandi tanze turiyo atazigeze zishikana aha ni kuri rya dushimishije cyane icyo ni cyambe na dushobora kubeshuza hanyuma ibisigaye nabyo twari nk'ugusaba ko ndibaza batwumva ni benshi haba hasere haba n'amareta bakagerageza kutugurura imihora cyane kuko ngaha mu itambura abona dusanga kumwe ngo turaboshwe umuntu ntashobora kwidegembya kenshi n'amasoko nayo dugura egomera dugura buri wa gatanu ariko ugiye kurabusanga haragahaze kuko umuntu kubyara nk'uburenganzira ugenda kurangura nk'ahandi kure nk'ahantu usanga se n'imitahe usanga bigorana cyane icyo kimere n'uburyo bwo kwinguzaga amapikipiki utarakunda icyo twagisaba niba byakunda kugira ngo leta ya Tanzania ishobore kugisha idufashije hama ikindi nacyo tunarabye muri rusange amakambi ya Mutenderi Nyarugusu Kanandika hose twegereye imipaka muri make twegereye Burundi hari urujya n'uruza rwa cyane nicyo gituma usanga bigorana ni kugira ngo umuntu ashobore gutanga amakuru ni hahandi yaca abibwira ngo biragoye kubera kubyo makuru tukashinaka nawo mubona biragoye nico kuko ukwidegembya kuracagoranye ngaha muri Tanzania murakoze njye nashobora gushikiriza natwe z'i Amerika
uravuga hegereye Burundi ni hagati y'u Burundi na Tanzania mubona uravuga ngo hari urujya n'uruza abantu barambuka ku buryo bworoshye bakajya mu Burundi bakajya muri Tanzania nta nkomyi cyangwa hari inzitizi zibari huwo wavuze ibyanyu byo mu nkambi ariko nko ku mupaka abantu baraza bakongera bakagenda uko bishakiye
muri make nshatse kuvuga nk'uruja n'uruja no mu makambi kwa sha bisanga ari abantu barahunze barahungutse kongera gukamura muri kumwe kandi baragarutse n'uko ukuntu byagenze nda kwabaza abaye bamwe bashoganira nk'abagenzi kumva kugira ati yewe nje kubyashara byiwanje usanga yaranguye nk'ibintu ariko ishusanga ari nk'ibindi bintu kandi bigoye gutahura kuri abona abantu navuga ntituremwe kwinshi
hari ushobora kugaruka yarabonye ibibazo mufite yarabonye ibyo mukeneye akaba abona ko ashobora kugaruka akaza agacuruza noneho akagaruka aje gucuruza aho kugaruka ari akitwa impunzi ariko agarutse aje gucuruza niba mbyumva neza
ibyo si bibi ariko si kuvuga ko navuze abo bonyine gusa hariho n'abusanga batigeze banahonyera no mu makambi batigeze banahonga ugasanga bari ngaha ugasanga guyo ariko tukaseze penye tukabura ukuntu dushobora kubwisiguhura nicyo gituma hahita Tanzania hari ibintu bikunda kwege ukavuga tuti bari kuraba neza bakaza baraba n'imipaka kugira ngo bajye baraba nize impande zitandukanye z'ikambi badufasha kugira ngo ntagire ibyo bintu bashobora kugira ngo kuko kenshi na kenshi bashobora kurara dufite ubwoba none nk'aya marondo ashobora kuba ariko arakoreka ngaha biragoye amarondo ibiki none ducunga iki ducunga nde
Yowe no kujya mureba neza none se impunzi ntiyagombye kuba ifite ikarita iranga ko ari impunzi
Naam
impunzi ntiyagombye kuba ifite ikarita ku buryo winjiyemo ashobora kumbishobora kumenyekana ko atari impunzi
Oya nta bimenyetso kiretse ibyo baduhaye byerekana yuko turi impunzi dushobora kuba dufite muntu uzeye kutubiye twiye gupfukera indya cyanke ahandi hantu nakabagisaga nko gusaba akazi n'ibindi nta bindi byo ntabyo dufite tugenda nabiga abadashobora kubaza umuntu ngo yerekana turi kinaka ntabyo kiretse ibyo nyine gusa dushobora gutwara tugiye gupfukera nk'ibintu by'indya byifashanye muri make
reka ngushimire rero Nestor aho ngaho mu nkambi ya Mutendiri hanyuma mbifurize no kugira weekend nziza ubwo twizere ko ibibazo ubajije aba bari hafi bashobora kuba babyumvise bakazabishakira umuti urakoze cyane
namaze murakoze
twakire Jean Claude
ameze
wiriwe neza
mero neza
uri hehe
ndibasa razuri nyagatare
Mumeze mute?
Weekend yagenze neza.
Urambaza cyangwa urambwira ko yagenze neza iwanyu aho ngaho?
Ni kukubaza.
Nibwo twahitangira. Tuyitangiranye imbeho. Tuyitangiranye imbeho nyinshi twebwe. Mwe bite?
Twebwe ubu ngubu tuyitangiranye neza ko twebwe iyo washize ntabwo yagenze neza.
Habaye iki?
Baratwinjye rwose umuntu uza umukobwa wacu batumye atsindwa
umukobwa wanyu babibye umukobwa
Josiane mwiseneje Josiane
nawe uri umufana wa Josiane
ndi umufana we rwose baramwibye ku bintu bigaragara
kuki se wavuga ngo baramwibye batumye atsindwa kandi aba judge bari bafite ibyo bashingiraho
nyine aho ngaho uhita wibaza uti wenda ngo icyo kibazo mwakitubabariza
Ubwo ntago haba arimo gufana cyane sahari?
Oya ntago ari gufana cyane wende byo tuse nkaho ukura mu gufana. Wende iki kibazo wende amacu utabaza mukamaza muti. Kuki mudusaba gutora abanyarwanda kuki mubasaba gutora? Hanyuma ijambo rya nyuma akaba rimwe muri sohoze bwo ni ukubera iki?
Nkubereze gato se mwaratoye kandi amajwi mwamuhaye yatumye n'ubundi aba umukobwa ukunzwe na benshi bamutoye ubwo se iryo si ikamba mwamuhesheje
cyakora icyanshimishije nyine uriya bate ni uko ari Miss Cogebank
ntabwo ari Miss Cogebank ni Miss Rwanda
oya na Miss Cogebank
mubikushingiranye kuki murimo guhindura ibyabaye se kandi uko biteganyijwe ari Miss Rwanda
ni uko bitaranje ni Miss Rwanda ako Miss Rwanda ni Josiane urani Miss Cogebank
ni Miss Popularity Miss Josiane uko murimo guhindura ibintu
nina wenda ikindi kintu wenda mwazaba tubabariza
twizere ko bakumva
bagira batya bagadusaba nyine bakadusaba gutora wende umva ikintu wenda bazakora bazagira batya tugatora bikarangira ariko finali bakajya kuyikora kwa Theresa May kuko niwe nabonye bikundira
inde
Theresa May
mu Bwongereza
bara mu Bwongereza ariho bajya gukora
none si ibintu by'abanyarwanda bijyanye mu Bwongereza gute
kwera ko nyine niwe bivugira icyongereza gusa kandi ubazi ko babwira abanyarwanda ari Miss Rwanda atari Miss Bwongereza
ikibazo mfite ni uko nawe urimo guhamya ko yatsinzwe kubera icyongereza kandi hari abajaji bararebaga byinshi
ntabwo ari byo ndi guhamya kuko n'uwatowe yayobewe ibihugu bigize umubare wabyo
hanyuma
rwose bimujura rwose
umva rero ubwo ni ukuzajya mutanga ibitekerezo byanyu mukavuga uko mwumva inenge zajemo mukazivuga ibyiza birimo mukabihamya hanyuma mukatanga n'ibyifuzo mubona bishobora kuba byafasha gutegura iritaha naho iri ryararangiye
Taraje nyine ngo mufano utwafanaga nayo ubwo byarangiranye nabyo.
Ndabyumva ko wowe wabivanyemo gahinda.
Umva n'ubwo se arabibonye kabisa ko nababaye.
Ariko wishimiye byibura Miss Popularity ko ibyo kamba ribonye. Umufana wawe.
Aya. Nuko wafana umuntu runaka wenda tuvuge n'ubugira ngo akaba perezida akaba ba vice perezida kandi washaka akaba perezida.
Eh, icyo gihe umuha amahirwe akazongera kwiyamamaza n'ubutaha akaba perezida cyangwa aka kuko amarembo abafunguye. Ihangane ndumva. Ihangane ndumva warasavuye
Jean-Claude. Ariko ubaza ku sorte nyenge twagiyemo. Oni ni byongereza nta ni duvaze byibura wenzu nawo ne wababizi batidimanga ku byongereza bagiye bavuga ikinyarwanda ko bababwira abanyarwanda
ubwo nje niyo ko ni igitekerezo cyawe ngo twisere ko bacyumvise
cyangwa bakajya mu bwongereza kandi bajya gukorera finali ko nabonye batanga n'ishyira yo mu byongereza
niwe gato Jean-Claude warababaye rwose
akande kandi nabandi bavuga
yee urakoze cyane turumva ko rwose washavuye bikabije ihangane
urakoze cyane
weekend nziza twakire Jean
mahoro yeceni
mahoro namwe se
twebukeye neza
Imana ishimwe muri hehe
ano epo yanyu Hutsu yimbeho yakahinda nkayi wanyu washito muri ayo
Natwe inzara zirakuka bitaho ngo muri ayo aho mwebwe mwakubititse cyane
Reka ne sivyo kuvuka ni cyabene byo
Yewe birakomeye
Ya da nari konwengera ku telefone buriya
Eh
abantu bo hakufi yacu bugihugu kibanye cy'u Rwanda batera inkuru zitwengeje
Wagutwenye
umpiritsa yakwaye yopa ku radio yakitse.
Bagutwengeje gute kubera iki?
Bavuga ibintu bitwengeje cyane kose kabisa byatari byadanje. Kuri ibyo nimbari bya Misi, Rwanda nimbari mubaheruka gutokwa hariya.
Yego.
Babitekwa amakomenti atwengeje kabisa byinshi
birakomeye ibyo hari iyi ngiyi niyo Miss Rwanda yari ikomeye cyane
ndumva byari bishuje kabisa hanyuma jewe muri iyi minsi nashaka kugaruka kuri ku byaciye ku makuru y'ejo kuri biriya bya byihuriro ryabereye muri Arusha ry'abaperezida b'ibihugu bitandatu bigize akarere ka East African Community nje ndipfuza yuko nk'uko mwama mubidukorera muzotuzanire abantu b'inzobere bigiye ibintu bya kazoza n'ibiriho badusesangurire ibijyanye n'ibigiye kubandanya ku mateka y'ibihugu by'iwacu kugira ngo natwe twumve iyo bitera bija n'iyo bitera biva kuko ndiko ndabiraba kiriya gihugu c'iwacu nyene cubahiro perezida nkuru nziza yarasabye ati imbere yuko ibintu by'akarere kacu bica mu ngiro tubanze dukure mu nzira amatata ari hagati y'igihugu canje n'igihugu kibanye c'u Rwanda ariko amatwi yasumira ku byejo mu nama ntabwo bigeze babishikako na gatoya ahubwo hakaba hanaciye hatorwa na perezida Paul Kagame ari nawe agiye kurongora ibyo bihugu bitandatu bigize akarere k'ubuseruko imbere y'uko amatati ava mu nzira rero twe turipfuza umuco uzodusobanurira ati none ko bace bamutora arongore biriya bihugu kandi n'amatati ya mbere atarava mu nzira turiko nka twega abanyagihugu turiko turiyumvira bizogenda gute niwe azohindukira akakuri inzitizi mu nzira wenyene narigariwe azoba ariwe mukuru ategeka kandi agatanga n'ijambo ati koruko aho natwe turiko turazazaniza imitima yacu twumviyo bizotera bica rero muzo turonderera umuhinga adusobanurire kuko twe turiko turumva ni nk'uko umenga sinzi mu kinyarwanda igene babyumva twege bavuga ati iyo uri kurarima ukarimira kugwire utarukuramwo uteramwo imbuto zikadukira muri kwa gwire gutyo bikumiramwo urumva rero bari kubanza gukura mu nzira iyo nzitizi yito yayo matati ari hagati y'ibyo bihugu bibiri imbere yuko baca batora bakanatora n'ufisi kibazo hagati y'ibyo bihugu bibiri nuwo wundi none wumva babishyize ku murongo icyiza nuko bari kubanza gukiriningi ibintu gukura ibizitezi mu nzira hanyuma bakabonaho gutora uwo muperezida kabisa je kuti wanje ndiho namugwanya ndashigikira kuko je ndi mubashigikira ni nk'utya rorera umupira kuko ndi umunyagihugu asanzwe ariko ku ruhande rw'iwanje ndiko niyumvira ndumva umenga babyihuse mo imbere yuko bari kubanza gukura inzitizi mu nzira
nibyo koko ikibazo ntabwo cyagarutsweho icyo cyerekeranye n'umubano cyangwa se amatati hagati y'u Rwanda n'u Burundi ariko mu nama zabanje babivuzeho kandi n'ubundi icyo kibazo bavuze ko bazakigarukaho ubwo rero nk'uko bivuga ubwo perezida w'u Rwanda yatowe umuntu ahubwo yakwizera ko bishobora no kuba byazagira icyo bimara kubera ko azaba azi ikibazo uko giteye kandi ndibwira ko atari nawe ufata ibyemezo wenyine bazaba barimo kubyigira hamwe mu nama reka tubitege amaso ariko nk'uko bivuga dushobora kuzashaka umuntu usesengura akatubwira aho byerekeza nk'uko bivuga
ya kabisa nibyo bari bakwiye gukora bari je no vuga ati barihuse narika bari barosa kanya uratse inama yari imaze gusiba inshuro zibiri kara kato keza ko kubyicarira kuko ni kibazo gikomeye muri kajya karere nkuko nyakubahwa perezida w'u Burundi yari yabisabye cyari ikintu cyiza cyane kandi kiri sempo gukura mu nzira ni naco bari guhagarara ko buriya iyo ubanye n'umubanyi mutumvikana n'abana babyara ntibumvikana kuko baca bakura babona ibyo ababyeyi babo bariko barabereka ko bitari mu mico myiza rero nyakubahwa yari yashatse kubikura mu nzira ati twereka abanyagihugu bacu turongoye yuko dushaka kubaka tukaja mu bintu byo kumvikana gutyo hanyuma karere k'ubuseruko buce bubandanye mu mahoro bigira hamwe ingene boteza kajya karere mu mahoro atangorane atawikeka ngo naka ngo hari inzitizi yatutiye abanyagihugu kuca gusumira hariya iki ni igihugu caratsibiye ati nta kuca gusumira hanahanaha ngo bahanahana ibintu by'ibitandatwa none bazobihanahana gute kandi batumvikana ibyo ntibibaho ni bya bindi bavuga ati iyo umwana yankana n'uwundi araca kuvoma uwundi agasuka mu ipfu gutyo ukaruhira kuturasesa utaca kuyakoresha ibyo watekaga kuyakoresha
urakoze cyane Jean kuri icyo gitekerezo cyawe ndagushimiye kandi mukomeze mwihanganira ubwo bukonje
ubukonje na twe turabumenyereye imyaka 20 hafi n'ibiri ndabumazemwo ndirira abashasha batarabumenyera na cyane cyane nk'abari mu karere k'iwacu babyumva ku maradiyo batarabibona none ndashimira n'Imana ko yabonye ko atari byiza ko nabo byoshikayo kukurumba uwo ubaye umuhera
urakoze cyane
sawa namwe mwiriko ndabipfurije kubandaje mususuruka nawe ndazi ko mutorohewe
urakoze
sawa
twakire Victor
halo
mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe
urahagana hehe
ndi Kigali
yego
Kigali Remera
nifashe mute
nubamwe sawa wangwe ngo kubanje burabishye
ya ubumenye na ariko buzashira
turashira imana ubu natwe tuma zinyisi nyine hari ubushuhe bidasanzwe tugeze no muri degre 30 ibintu bidasanzwe mu Rwanda kugera muri 31 twaramenyereye 26 22 ariko uyu munsi hasa neza ameze neza rwose urabona ko n'imvura ishobora kugwa
Nari ngiye kuvuga ngo mubonera akanya ko gusohoka mujye hanze murambura amaguru mukore ka sport none nibwo bwo murimo gutinya n'imvura.
Oh ariko mboni heza bibiri aryoshye gutembera ukuntu hasa paporo y'imisi ishize.
Yego komeza twumve ko igenda neza. Biterwa n'ishuri wizemo abakubanjije niko bavuze. Sinzi niba abantu barimo kukumva neza kukubera telefoni yawe, ariko nge ndakumva bingoye, ariko ndimo kukumva. Icyongereza hari uwigeze kuvuga ati icyongereza baragisaba, kandi ntabwo umwana wize mu ishuri ryiza yaba afite icyongereza gihwanye n'icyo wize mu cyaro n'iciriritse.
Ariko ibyo ari byo byose, hari amashuri hano yo mu byaro yigisha neza, byo birazwi. Munatanyize kuvuga amazina yayo. Birazwi. Ngongo ngo uzarebe n'amanota abanyeshuri benshi babona amanota meza mu bizamini bya leta. Abo mu mujyi ni bake. Urumva? Kuko sinumva ukuntu waba urangije sixième secondaire ngo ibyo tubireke. Uwabaye Miss Rwanda ashobora no kujya kurwanira ikamba ya Miss Wisi. Ubwo se yagenda avuga ikinyarwanda gusa. Icyo nicyo abantu bakwiye kugitekerezaho. Ikindi nacyo kuvuga ngo hari nk'uwabanje avuga ngo ni Miss ngo
banki,
ni ibintu byajemo nyine babyumva, cyane cyane mwe muri aho hanze mwarebye intambara ziri kuri za Facebook, ibintu byafashe isura tutari tumenyereye. Noneho ibintu by'imbuga nkoranyambaga, turashimira Leta y'u Rwanda yarazizamuye ibintu bya interineti mu byaro, byaramanutse kugera hasi ku buryo abaturage barakurikira amakuru kuri WhatsApp, Facebook. Hazamo, sinatinya kubivuga, hazamo ibintu by'amoko. Urumva? Ntugire ngo cyazamuye ipesha gusa, ariko ahanini bituruka he? Bituruka hanze y'igihugu, kuko mu gihugu imbere biba bishimishije. Nawe nk'uko usa kubyitirira zera yarashyigikiwe n'amakuru yose mu Rwanda. Nicyo kintu kitatunguye n'abantu, ariko izo resorse zavaga hanze zituma abantu, hari ibindi bimaje babifatamo, batwibye bagaraga icyongereza nicyo bamusegesheje, ariko ndi kureba amanota yiwe n'icyongereza ntabwo bibuka ko nuko bakora amamashi bimwe by'abaminisitiri agenda ukoye cyane kugendera mu nkweto, ariko abantu babihaye agakiri ibyo bumva bagendera kuyari afite, kandi kuva Miss Rwanda yaho nta muntu n'umwe watwara Miss Rwanda atwari na atwariye akamba y'ukundi cyane. Buri gihe utwaye Miss wasangaga arushwa amajwi n'abandi, wasanga kubakunzwe cyane atari witwaye akamba.
Kuri icyo kibazo cy'inkweto uvuga, hari n'abandi zagoye bagiye bagira ibibazo byo kwambara inkweto ndende umunsi wose
cyane, benshi birabagura kandi bira byose mu manota bijyamo. kugira ngo umuntu ajye gutekereza ku cyongereza gusa hari ibyo byose ntabwo ni uburenganzira bw'umuntu amarangamutima y'umuntu niwo umenya uburyo yajera ariko nicyo navugaga nti habaye gusobanurira abantu neza noneho kuko mbere wasangaga bikurikiranwa n'abantu nakwita ko basobanutse babizi ariko ubu ngubu byinjiye mu cyaro hasi
kuko hari habonetse uwavuye mu cyaro nk'uko wabivugaga
wala
hari magashya byari ibintu bidasanzwe
hari magashya kuko hari n'abantu bamukundiye cyo kuba yarafashe icyo cyemezo cyo kuza guhangana akanagera hejuru kuri finale hari benshi bamushyigikiye kubera icyo ariko uwabigiyemo akamushyigikira ariko azi icyo bagenderaho we ntiyigeze akompliminga nka wa wundi uri hariya hasi ukoreshwa n'amarangamutima adatekereje ibyo bindi urumva ariko tutinirangagije n'ibyo bindi izo influence zavuye hanze bijyanye no mu bintu by'amoko urumva ibyo ku buryo ndibuka na Ange Kagame yari abineza avuga ko bashatse kuzana ibintu by'ibyongereza cyane iki ariko ibyabaye kuri Facebook iki ngo ararajijisha iki n'iki mbo si ngombwa ko umuntu abigarukamo cyane ibyo
noya buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga igitekerezo cye no kuvuga uko yabibonye
urumva nawe ubwe urebye komantari zo kuri Twitter bigaragara ko nawe yarashyigikiye Josiane ariko
ariko hano hari n'abantu ntabwo ari Josiane wenyine wagiye ufite ikibazo cy'icyongereza hari n'abandi
voila
ntabwo rero twamushyira amagambo mu nanjye mva kumushyira amagambo mu kanwa cyangwa mu nyandiko ibyo atavuze ngo tubimushyireho gutyo buri wese ni interpretation uko umuntu yabonye ibintu uko abyumvise
icyongereza cyananiye benshi ariko still bigaruka kuri nde kuri Josiane bo bakareba amanota yagize yo gutorwa kandi igihembo cyo gutorwa yarakibonye ni nawe wa mbere ukoze amateka abonye amajwi menshi kuva muri Rwanda yabaho ariko icya kinini nakubona basabye wenda muzashake abantu babitegura baze babisobanuye kuko ubona ko hari urundi rwego bigezeho hari urundi rwego bigezeho ku buryo abantu bazajya bamenya impamvu umuntu yasohonye ko nk'uyu wabaye Miss Rwanda ugiye kureba uburyo yasubije yo nta wabitinda ariko bakagaruka ku manota yabonye yo gutorwa ntawe ntigeze abona ikamba rya popularity
hari iryo yatsindiye kandi burya erega burya nta no kwirengagiza ko abajaji nabo bafite akazi gakomeye
cyane cyane
bafite abantu bangana kuriya kandi ufite ibintu byinshi ushingiyeho
birasaba kwigisha birasaba kwigisha abantu basobanukirwe babimenye ibyibuze ni byiza wasangaga abantu batora wa mbere atageza no ku majwi 5000 ariko nimba ubu ngubu umuntu agira 77,000 na umukurikiraga 60,000 na hari ikigaragaza ko hari intambwe yateye mu myumvire y'abantu bumvaga ko ari iby'abantu bamwe gusa ariko uko byamaze kwaguka ni ikintu cyiza ariko nanone mu gihe kitarasobanurwa neza muri ba bantu bose bakinjiyemo ari ubwa mbere bakigiyemo ibyo bibazo bizakomeza bize bitewe n'imyumvire iri hasi kuko bo bashatse kubikora nk'uko bisanzwe biba abantu babikurikira bisanzwe ariko bibagirwa ko hari urundi rwego byafashe kandi byagaragariraga buri wese kuva uriya mukobwa agikora pasi ya mbere i Rubavu uburyo gutsitara kwe uburyo yagiye n'amaguru bituma bikora ku bantu bagira emosiyo baravuga ati uriya mwana tugomba kumushyigikira kuko afite umuhate
ndibwira ko ari intambwe ya mbere kandi igana mu cyerekezo cyiza ku byerekeranye na Miss Rwanda bizafasha kandi n'urundi rubyiruko rwose nk'uko abenshi bakunze kubivuga abo mu cyaro bakumva ko badahejwe muri iriya rushanwa
cyane kabisa kuko impamvu nayo ko iradiyo yanyu mu cyaro irakurikirwa cyane mushakisha abantu bakazaza bakasobanura byibuze
urakoze cyane reka ubwo tuzashakisha namwe mujye mudufasha mutuhe ibitekerezo nk'ibyo ngibyo ndetse niba hari n'uwo mwabwira muti wavuganye n'abari abantu ushobora kutubwira ukaduhana nomero ye tukamuhamagara rwose
kabisa
urakoze cyane
urakoze jene mugire umunsi mwiza.
Ye namwe mugire umugoroba mwiza. Twakire na Inosa. Inosa.
Ego muraho.
Muraho neza uri hehe?
Ndi Rutsiro.
Yego. Rutsiro mumeze mute?
Turaho nta kibazo rwose.
Ntago uri kure yo kwa Josiane?
Oya ntago ari kure cyane.
Nawe ubwo uri umufana?
Nanjye ndi umufana we kuko yakoze igitekerezo cyiza rwose, twaramushigikiye cyane.
Ye ntaza kukuyobya rero, hari icyo wifuzaga kuba wageza ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika? Ubwo reka nguhe umwanya.
Yego yego, mbo ni ukuvuga ngo ngiye ikintu nabonye muri uyu mwaka muri Miss Rwanda. Nuko nabonye burya koko iyo umuntu atinyutse ashobora kugera ku bintu byinshi kandi bitangaje, kuko buriya Josiane hariho n'abantu bakoraga biriya bo mama wazabagirute, hariho n'ababonaga yuko mbese bitashoboka, aho yageze mbese ira stage yagezeho bakumva uko bitashoboka. Mbese bisa nkaho hari abantu byagiye bitungura bikabatungura, bakamufana batamufane, hari abawenda abasa nkaho bamuseka bati suriya yajyaga he gutyo, ariko ngiye buriya naramushimye cyane kuko yakoze achievement ikomeye cyane.
Ntabwo wafana umuntu umuseka ariko kimwe wamushyigikira cyangwa se ukamuseka?
Ufana guseka bitewe n'ukuntu urugero ushobora kubona wenda utabishoboye, usa nkaho mbese ibyo uri gukora usekeje abantu mbese akumva yuko bitashoboka, yuko waba wakumva ese uriya muntu mbese gipashe muremure yagize ute ibintu nk'ibyo, atagufana kugufana ku kugira ngo wenda
ufate,
kuko hari bamwe twabibonaga no kuri media ukabibona bamusebya bagira ute.
None hanyuma washaka kubivugaho iki bwo?
Bo
muri makeya hari n'undi muntu utegereza?
Igitekerezo natanga nuko nakangurira n'abandi bakobwa bo mu giturage kujya bagira umwete bagatinyuka. Bagatinyuka kuko twabonye uko ibintu twabonye Josiane yakoze, akora urugendo rukomeye, nabyita ngewe yuko yakoze inzira isa nkaho ari itakorwa na buri muntu wese. Kino ngewe nakangurira abantu kuvuga ngo nk'igitekerezo ndi gufokasingaho cyane, nuko nakangurira ababakobwa bo mu cyaro gutinyuka na minsi y'ubushize tukazabona none itwawe n'umuntu wo mu cyaro.
Reka ngushimire cyane, ntago bahejwe nabo rwose, Josiane yabafunguriye amarembo, ubwo nabo bazitinyuke barigemo. Ndagushimiye cyane Innocent.
Yego yego,
murakomere cyane kandi migire weekend nziza. Ndeka rero mbashimire mwese abo twari kumwe, mbasigira n'aka karirimbo Sarakeba ya Papa Wemba. Mbashimira cyane rwose byimazeyo mu izina rya bagenzi bajyana ku Ijwi rya Amerika n'abo twafatanyije ku buhanga bw'ibyuma, Engineer Tian Wang na Geoffrey Mutagoma, bamfashije kubageraho no kubagezaho aya majwi. Mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza, weekend nziza.